malida. Had no job, no school, no money. Kuli pegero enzo nita na kwa tihani. Cholo she knows, shows ya chigamba. Slika nenzo father na yo yenze yo pemba. My boys in muhutu benzo nita na banda. Java nenzo kunda kumamoba wa Rwanda. Beka, ninanyamuka na kuzipompa. Kuende famira kuzila ngana no ziwola. Usiku, ninalo jamai wa gamba. Hati don't lose hope iwe mwana wanga. Chupi na sala yenze yo lemba nyembo. Famiri na pisha hati izo sinjito. Nine sina mderere, hivo vau kruk. Ninanyamuka kuyendo kula na karain book. Manyimbo munga tiare manapo ya natropa. Still out from minakanga kuploa. Lewa nezo nyoza maningi pa kufifloa. Mike nezo rekode lapo yenze droma. Bo rekode tenzo kwiririda mchikona. But nina kwani saba mwenye wanachenga. Sinkolo cheka fagzali ninapenda. 2.7 nina fera solola. Nezo kani za tikana ya kasoche. Kuchoka hapo nina chosa chosa manizi. Masuji ila na vene disposable. XYZ ina bala sutu. Kaish disk solo wanambo kula mutu. Shout out kuli Raf PJ na my fans. The stinkins of wonder for news of full your fans. Nilangana kangoma wanju walipira kupira kuniona basi niziva na pene nina kwelapo munga sindine nezo sweti ngano kaendiapo kusteaks bebe wa magamba put some teas on it zeti na chinja chini put some tea on it java nikachupira pa nyimbo itinga vitiri yonse yo waleta nifitinga fana wanga hadi na manzake fulu fulu wonse wafuno ziva na muna mkulu XYZ inangala manjelepo pa kofala pa makap na matepo show nilipiri sama zero yali six nili na mashopa weekend yali six. Mulungu waniponda, siya pana pula. Uo, kuliva jabon sevenzo sula.
You can be anything that you wanna be. Kasi walimba, washasha. You just follow your dream. You can be anywhere that you wanna be. In all on your chuche, all over kambe. I'ma be XYZ. You can be anything that you wanna be. Kasi walimba, washasha. You're